teddi faadi min tammi kala kadi ɓawɗo wattu sjo tamani ɓen jewtore haya ɓeɗo ne programme de jeune hande asawere hono mbawɗen ni en jogitoto mbiyanna kabaru hayaɓeɓe ɓen mbeɗano famma kala ko woni kabaru yimɓeɓe nde ɗo yontere mi wondi ɗo Aly Cissé no goɗɗa Cissé
sama seku miɗe selli basi waɗa
am aya ko jogonɗami le mbasu o
sama seku somin gatti juuɗe amen ele mbasa o min kalam haala bilki sambe calɗi gatte ele cuuɗi le colleji ɗiɗi sukaɓeɓe ñande fo ɓuuri yarde caggal ele golleji majjum hoɗo fo sabi mbini ɗum hoɗo fo won tiɗɗalaji ɗi EPS o wondi fewde muɗum ɗe ñalawma hande o ɓe garon ɓeydorade famu ele mini mag amen ñalawma hande o somi jaara yesso fa hande mi kalam haala batuji mawɗi pawi ɗi e fina tawa ɗi golleji muɗum timmi hande himmeji kewɗi wonɗi yimɓele kawruɓe ɗiɗo batuji holliti mbawɗo latade sababu huncire yarde yesso ɗiɗo golleji min timmidira honono mbowirndi e mbirki sambe caldi
Aly Cissé ammi haala mbuɗum mi ñamduji ana yeeya le mbiyanna ngallure bammakko ɗo ɓeɗo yimɓe ne yiya tataji ɗi fof
ɓeɗo yimɓele ko heewi mu en fuu le mobileji mu en ɗi katene wonli muɗum yiltirtole ngallure bammakko ne sa an sotta ñanduji oɗo hakkille ka yimɓele cowɗoɓe ñanduji juɗɗi mabɓe ka yetti ɗum sanne le wikkiɓe oɗo hakkille ene wawi latal sababu e juɗɗi mabɓe ɓuytude rafi gollal ɓe keɓa ɗum seeɗa koɓe tamma e juɗɗi mabɓe fa keɓen famtare anni ko Aissata Diarra heɓani en dow majjum
madame sokoma sanisukeme flatake leylani
en hamdalay asei bangue cotto ñandu goto jiltotoɗo mo waɗɗa sanne munema kwame kuruma o client en golloɓe ɗon fa yetto jangoɓe ɓe jiiɗi ɗon fo holliti wiide ñanduji jeeyteɗi ɗon ɗi ka eɓe jiiɗi ɗum coggu o ana ɓama buɗɗi temedere yaade teme nayyi cfa
o charama kili
keme flala
don wi keccep kala ani furunto
oɗo ka yo dabere lobbo ele wi client en koltiɓe wiide jeeyoɓe ñanduji jiltotoɓe ana waɗa soɓe daroytako damal restaurant ngaji fa ɓooya fa ɓe cooda ñandu
keɓal muɗo ana yaawi sa yalti tan a heɓan ko ñamata jokkina golleji ma e restaurant ana nafa sanne mene hojjoɓe yalta saabu sa yalti tan a yiyan bangue ma nokkuto ñamata
Abdoulkader Traoré ana jogui yimɓele hewɓe gaɗoɓe golle majjum bamako ɗo jokolɓe nogayom woni gollonoɓe mum le wima ko fana muɗum yo tewtoyde client en kaña andude si ñanduji goɗɗi ɗiɓe tewtata
ɗi kulleji ɗime moƴƴinta ñameteɗi ɗine moƴƴinira no wodiri ɗum saabi hanne somi heeɓi client ko heewi ɗum wona hunde ko yaafi jungo homo fo ga famo tan wi gollan e restaurant ana nato saabe ha yeɓe ko heewi heɓa golle min jaati min jogui yimɓe noga e golloɓe ga ɓe fo ɓeɗe darde e galleji mabɓe ɓe heeɓi nafagal gollandu
rafi heɓugol client en kaɓe mata ɗum tafom saabi yimɓele hewɓe anda hoto woni toɓe tawete noon holitiri wiide kanko Abdoulkader Traoré
sakrame ɓen tudde hakkillaji ma dow kabaru jamma ɗi banga bema facebook an ɗum x Aly Cissé mema kabaru ƴiƴam tammaɗa meeɗi tottude ƴiƴam ma Aly Cissé
sama seko ɗum ka abaɗa mi meeɗa e wadde min ka
hono ma yimɓele hewɓe ɗum a holi tottude ƴiƴam ma holti wiide anda fo duwarte tawede le ƴiƴam ma saabi sa hokki ƴiƴam ma so wona ɗum larowe seeɗa Aly Cissan dako ko heɓene bangal muɗum to sikasa to
hokkitirde ƴiƴam muɗum yo softude yonkiji noon ɗum e tawde fo hayeɓe gomɓe nokku nodditeɗo sigaso jottata koye cuuɗi docteur oyɗe sanne feewi docteur Domo Kansay hollitide ko heewi ɓeɗo sukaɓe fo ana kula fati wiye ñaw sida ana e muɗum en
neɗɗo fof ko ƴiƴal muɗum ana han ƴewde tofon so tawi wala ana sawi ñaw sida ka ñabla hewde ma teɗi ƴiƴen bani adama yoga hannden ana huula saabi ɓene miila ɓeɗe sawi o ñaw neɗɗo fo famnan hannden dow ñaw sida hana hulde hokkude ƴiƴam muɗum
sukaɓe wakkandemi landiɓe nde noon jaata ɓe kollitiri wiide hoɓe mabɓe kollitirde aɗa kuuli fati wiye ñaw ana e muɗum en
min ke miɗa huula jaati hokkude ƴiƴan ɗan saabi mi anna ko warta ɓe kalna kam haalirma gonga miɗe huula jaati hokkude ƴiƴan ɗan sabi mi waranɓe kalna kam miɗe sawi ñablaji yogaji min kay mi jaaɓe feggo tan hokkude ƴiƴan ɗan saabe kullol ñaw sida
min cittiɗe wiide yimɓele sawɓe ñaw sida o jaati ñalawma hannan gonde wurdude oɗo ñaw ɗum ne hollitinde hayeɓe wonɓe nokku noddirɗe sigaso fati kula yaade hokkude ƴiƴan muɗum en ɗum wona ko Christian Dakko heɓini sijo tamani sigaso
e jeehane yewtere meɗen minimagga Aly Cissé hono foof hokkande sukaɓe lokkuyɓe yakore banggal birki sembe calɗi ɗum woni ko wiyata EPS
sama seku EPS o darde muɗum ana mawni sanne ele yirowere tergal ɓeɗo sukaɓe jangoɓe le leydi amen ɗi darde muɗum ana mawni sanne dow le heejoji jangguinte le cuuɗi le colleji amen ɗi haya yimɓele gaɗoɓe golle majjum ne ñalawma hande o kañum en ka holliti wiide ana wondi fewde tiɗɗalaji kewɗi lattiɗi sababu jaati hadde ɓe wadde oɗo golle no woɗiri fa keɓen famtare anni ko Adama Hamadou Haydara heɓanim dow majjum o yeehi yiido e dow yogaɓe mabɓe ɗo fectango Oumar Wayalo
wadde birki sembe sembe celdi yudum faabade sukabe ko nayri bangal jande so ana janga dum faabotu dum en dun no kani andirde no birki sembe celdi wori be do sukabe tam e bandini dum hunde
wi on fay
EPS mi de wala EPS e koltu bande 17h yaade 18h accident gam doki kam talkuru holita e le mudum wiide mi de waawi darnde dum do torotu gondo den second cycle ne min wada no dum ka EPS ona moddani san terde ami mi de wada dum ga wakati fu e retard ngaram
on nani ko be do sukabe tifi do hen wattu jono do etayde fu idum nafa be sanne non kanko docteur Abdul Bakki Diallo dogotoro ansongo hollitir wiide
wado gol mbirki sembe chaldi ana lato sababu so terde neddo yirwa heba sembe dum ana way lata fe sababu yaadu neddo darto mo wadata dum ka fu hebata nafa ko woni hen ko
EPS dum wada a tawa neddo andan don de do hunde watta dum ka do etayde fu kambe ngado be dum be kollitide kaaki ko be kaani gollirde o do gollino be jidiri jaati woni ko be ngala Bakari Musa Hari Maiga o wi idum hokka be cadeele sanne
l'absence de matériel didactique
kaaki di golle o wadirte mingala terrain ngay to mbirki sembe chaldi way wadede dum EPS o so min ngadana be dum wajibi kina min jotto ele latirde balom dede e kintinobe pio balom gombe le dedo dede dum holi tam men wiide latirde de kam en jeedu
partie à l'équipe du quartier
mbirki sembe chaldi dum jogi darnde mawnde no jande l'école wori non soudu ministre humnindu kabaru jande le leedi medin de holli tiri wiide hon wawi latade jangino EPS hodo watta so joomu lato dum o ngara hebuddi do kabaruji les journées amen garoje de
le yewter amem hodum sabi do woni pourquoi nyalom hande o mi kalam hodum sabi goro woni ko nabete sa ara sabbira le singa jogaji
kamba dun ben kanko kedo me gonto sekuton Mohamed Cissé battike funke fnata goto Moussa Balla Balo yalon bedaram famu do dido kabaru je keddan ko heba bangal muddu fosam al Cissé on
wuro yanga fenkoro bade ko ko
wuro ji wana no hebira tam subirteno sifaji kewdi an e majji do e tawangal no arande nyumuri sabugol wadirteno kamar hodum wana kalsitan nabete dereji banki di yo hune here ele fina tawa amin goroji di dental holititta sawarfa itondira goro jungo nano e jungo nyamo ngadirta dum dum holita wiide wajibi kina yimbe weedo dira juude mu em so jibbe yaade to woddi dum woli dum ubi fu e be kani tawde ndiyam goro ko metti ko an holita tidalaji matitedi
ay way biddi muga o yici nga o hakli to gurula
sama se ko faham le hello amem fina tawa nyalo mo hande o min kalam hala yimbel tafobe
hande e ben mema hala kanko fakoro kulwali su ko jokolle tafowo kulentreji kewdi yalla de bedro famu keddan ko heba bangal mudol sis
le golleji nyenyal fattade fina tawa kanko fakoro kulwali yo neddo goto hebde indele mudun le obete me taymo ono joodi le magasin makko le dene golunna le commune dido le genni bam ko do ono wonde mudunde joodnerre hono cioddiji enanal mudun
c'est des montages de père et de
mi de yuba mide muina ko nandi e yimbe du e ledde mide muina kaaki gaasi mide hawrintina kaaki kiddi du e ardi be mem nawtori mine jogi dom ko yototo kaaki kiddi muinira de juude miloji jetti
o futti ngal gollal ko yaata dubi noga en nay handen ciagal modu du ko hebo fotti e battuji mawdi le anne mangal modu ciagano holliti gulli do wadi di ciogu mun yaata fa miloji kewdi gaddu e tawede fo holliti o hebi tida laaji ngal gollal nyol man handen o nyatta goto jo indel adna o
tawrede andal mu tinde hunde ana hasindini e wakati juddo kanye munyal hollugol kayefeji golle mudum darike ko ooyi midem way wadde wakati juddo tay wala fu ko jeeyu hebol ledde hore wana ko newi nyalamo hande o abara hebay faaba muya
le bimako o holliti tidalaji yogaji le batnodirtedo etat general de la culture e golleji mudum timmi secretaire joni ko nari bangal jande ko be haani wadnede fottade kaaki gollirri e Moussa Kadja nanan mudum
en jaha yotor meden birki sembe chaldi Alice Cissé nouvelle ligue championnat Djoliba AC bismillah l'espérance sportive tennis de l'hôtel de 26 mars Bamako
wodebe Bamako be ka wada fe yaltude le dedo pide sama seku equipe herma kono wala fu kaw mo hebi le pide mudum de ila fuddi odo imadara
Alice dum timita kabaruji amen hande
non jatt sama seku do mi kadete kabaruji amen di kiki hande mi joti sakrabe amen be to be goddino hedade men lindi e mangal mudum bu fatme jaha fe nokudo e seda yewtureji amen di wala jukitaade wassalam